Yo. Himala jino la tembo za hifu, miba samaki na msizi wana mwendo wakutaka kutoka nje, kuna simba bila ya yati, na ndo mwisho wa beef Kiba kisema Wasafi. Kuna watu na majitu, watu ndo sisa tuna kitu zaidi ya shida na haki. Majitu mwitu msitu, hawa hapo Masai, sukuma ngombe na mangati. Chawishi nete kitunga, kama baba, kama mwana, kakukopu mekituga. Mwendo zalao na majivuno, mwendo zalao na majivuno. Toto kiume bada kuimalisha vifuo na disahau kuvilegeza viuno. Asante, uno, it's me, Blaze, baby, Foof, mama. Hayo kusema wananijua, nomia sana nilivo kiundani, uono vyodhani ni uongo bana. Wengi ni mawaki longo longo everyday, wanajua kuwa siwataki malokoloko by the way. Nomana na wakunjaga nkiwa road highway, baby, you can come to the ghetto Saturday. I feel pain after to see the reality. Desire be alone, myself without spirit. Man movement, we are still concentrate. But few success in my only question the best. Who the next in the life akunga hungo. Swazi time chunga chunga, mlo moja kwa manati. Vingi sivipati, ndugu mawake onakombishe yangu dream. Saka manoti, open sake, linambia mwamba Yasim. Shido the boy kwa rhymes na think higher. Wanangu mewacha hoyo, nasema sito retire.
Kuba kwa pipi, watoto na hapa fungo. Missing mzungu, hila hivi vitu vyangu micha vungu. Ukinitaka mimi na manjoni kupe. Ni nini jamaa, unajifanywa nyama wakati wope. Wakifanya sina hofu, I don't care. Nikifanya mimi kiwa street, nikipita wanapunga. I am idundo, you are crying, so in here. Sharap Wanyama, France MB na Saboy Sudi. Bila nyini somi dondo wangenita Sagan Bugi. Wakati kikweli mini sana, sanza nafanya na maintain status. Kweli wanafundi, mini mkubwa full wage. Nasikia eti darasa kashia njia, hakuna bampa tu bampa. Na kweli ni kwamba sisi tunahishi nye mwafa.